mu kitabo cy'abarungi nakuwandika makidisi eke ujesika de we bebarovu yuso lisemiga we
maestro music
emerita
njagarumanye ndoribera nange njagarumanye baby njagarumanye ndoribera nange njagarumanye yuma baby kutwareke wange tuzare n'abana umuwara tumwite enjo umurinzi tumwite joero njagarumanye ndoribera nange njagarumanye baby njagarumanye ndoribera nange njagarumanye yuma baby kutwareke wange tuzare n'abana umuwara tumwite enjo umurinzi tumwite joero
Guno mukwano gwa buwangazi mpaka bukade Abitima teba tulira obude Abalala bona 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 batade Ebirungi byengole de byona matide Byobode antina kaba buli rukede We bakulimba bakowe kubanga batamide I'm here for you city baby my body Sipidebe tima balibona bawade Maybe you can be be my ready Wanyikuna nyenka abandi wabagana Lira sama nufata kira wakabatina Tevona kubane tima batusura mugena Everything I do it for you otaritina Kando kwa tawiru ngambire Turia guana, teba guana, listen nigga, we
Njagarumanye, ntoribera nange, njagarumanye Baby, njagarumanye, ntoribera nange, njagarumanye You my baby, kutwareke wange Tuzare n'abana, umuwara tumwite enjo Umurinzi tumwite joero Njagarumanye, ntoribera nange, njagarumanye Baby, njagarumanye, ntoribera nange, njagarumanye You my baby Tuareke wange, tuzare n'abana Umuwara tumwite enjo, umurinzi tumwite joero
Ake ya mungu wacha mchezo Reba kabara tujende kucheza Hingi hongo hingi koyu mana n'umunyarwanda Makidizo mbariza ni mbangunda Siriporo yu mana wararenze No kumuvugisha nabyo ndabona birenze Yambwiye yuko wabari tawuni Ndashaka kufata kagari nkamugeraho Ibyo ubona utagira ngo ndakwanga Ndabavugisha kugira ngo mbacange Lady galo lady guys in so fresh Lady galo lady guys in so fresh
Njagarumanye ndoribera nange njagarumanye Baby njagarumanye ndoribera nange njagarumanye You my baby kutwareke wange tuzare n'abana umuwara tumwite enjo umurinzi tumwite joero njagarumanye ndoribera nange njagarumanye Baby njagarumanye ndoribera nange njagarumanye You my baby kutwareke wange tuzare n'abana umuwara tumwite enjo umurinzi tumwite joero
fresh and clean Mama nyabo cho vino sipia bulimba tugende tuchakale Kola wadi yomu gwire tugende mchichevere Njagina kumukono mungi dari ngitu wangale Tinku vya nova singa mazimobo nire Rafti ya senta vishikamba gambire Kwa kanku na vishanyunga vantine na mpare Kama suma sasuro kacherere no nyamere Chiza kujena na nye mpaka nye nchakare Ngena kwa gana itande tulia wabore Akwa ninguna muna wanga tinku tera mijere Okunzire tujenda no mukatare We tukure mpeta gara mu waiting for you Ok baby let's go
Njagarumanye, ndoribera nange, njagarumanye Baby, njagarumanye, ndoribera nange